Iminsi n'iminsi nyibibuka aho ngenda hose ndabibuka naho naba ndyamye ndabibuka ese ngire bagenzi ko ndeba hepfo na ruguru shakuwambwira nkamubura watayito ese ngire yene bagenzi namubaze minja yahotoye ese ngire ne bagenzi icyo gisimba ntituvinde imwe iyo nyanga Rwanda yavutse atatu bagihanga we ntabarwa ese ngire bagenzi ge sindirimba ubundaganya sindanacika no kwicuma ese ngire ne bagenzi ndashima leta yacu y'ubumwe ko yankomye mu nkokora ese ngire ne bagenze. Dukomye yombi nyagasani, imbaga yawe yasigaye, imbaraga zawe dukomere, abagusanze bakire dawe wawe.